This is an MUT Radio podcast.
On Ihlanganani midday show on MUT Radio. Right now, we're getting into back to the roots of the Mkhulumlaba namhlanje. But if you've just joined us and you don't know what's Mkhulumanga namhlanje, the Mkhulumlaba, we are talking about the age gap between married couples during Mshado Wabo, of course, because during Iskatso Sokokobet, that era compared to now, akufani. Dala umuntu yakwazi ukushada nomuntu mhlawumbe omdala kunaye mhlawumbe age gap it's 15 years kunganako, but right now it seems taboo, right? So sikhuluma lokho namhlanje uthi Mkhulumlaba sizo ukuthi ngeview yakhe ubona kuyinto enganjani. Help me welcome Mkhulumlaba namhlanje on Ihlanganani Midday Show. Mkhulumlaba, sawubona, sakwamukela kuyihlanganani Midday Show.
Nosanda, ngiyabonga kakhulu ithuba, ngiyanibingelela nabalaleli nonke, ngiyathemba uNkulunkulu ugcinile, sanibonani.
Siyabonga Mkhulumlaba ukuthi ube nathi namhlanje njengoba uhlezi nathi njengenjalo lesithathu. So namhlanje sikhuluma about age gap ebakhona emshadweni, right? Mesiqhathanise nesikhathi sakudala, lesikhathi sokhokho bethu. Mina nje wami ugogo I think washada wayena 15 or wayena 16, wayesamncane kakhulu kodwa umesitshela nje and washada. She had no education. I think why could look at grade 2 if I'm not mistaken. And then wafika umuntu kuthi this person wants to marry you uneyinkomo. So it's good for the family. Hambo shada. Mind you, my grandfather at that time, he was working. Wayenazinkomo nje wayenakho lokho. Angithi phela at that time imali yomuntu wesilisa ibonakala ngeyinkomo nokuthi unani yabo ufuye ini. So nje bathiwa no, hambo shada. Manje masiqhathanisa nesikhathi samanje akwenzi zegi kanjalo. So namhlanje sikhuluma ngalokho. It's a very interesting topic, you know. Imnandi kakhulu ithe ukujula. Ake siqale nje la ekhathini zakudala Mkhulumlaba. In your understanding kwakwenzeka kanjani?
Siyabonga kakhulu ukuthi nithinte isihloko esifana nalesi. Njengoba usho nje ukuthi isihloko ngempela sithanda ukuthi sibaluleke nesizosiza futhi abantu abaningi. Ikakhulukazi ngalo ulwazi. Uzokhumbula ke ukuthi masithinta indaba zasemandulo ayisafani namanje. Yingakho ngaso sonke isikhathi uma sikhuluma kulolu hlelo sikuveza ukuthi kukhona izinto eziba uyiko bese kuba khona izinto eziyimkhuba. So imkhuba yinto eyenzeka emzini othize nasemzini othize, kodwa usiko yinto yesintu sethu eyayiboshiwe kusukela kudala ukuthi uma umuntu ompisholo uphila ngalendlela, uphila ngalendlela. Into ebuhlungu-ke ngalesi sihloko Lusanda, siyakuveza ngokusobala ukuthi kudala umuntu wesifazane yena wayengaphiwanga ukuthi athande. Angiphinde leyo. Ibuhlungu ngoba umuntu wesifazane wayengayi ngokuthi insizwa iyamshela bese ethi nami ngiyayithanda, kodwa yena wayengaphiwanga uthathande. Kwakuba umuntu wesilisa othandayo bese umuntu wesifazane ehambe eyogana kulowo muzi. Yingakho kwakwenzeka abanumzane wakwamnqayi nomnumzane wakwamlaba bexoxe bona bobabili, bexoxe ngey'ngane zabo. Athi umnqayi, indodana yami ngiyafisa ukuthi iganwe indodakazi yakho. Kwenzeke ngampela, indodana ngampela uyise ahamba yoyihlobolela ngampela igcine ezushaya. Kwakuyinto ke eyayibuhlungu ongeke kuze kusenzeka njengamanje njengoba intombi isiqoma nje la ethanda khona. Kodwa kuqala kwakuba yinto otshelwa yona ngabazali bakho ukuthi cha, siyakhipha manje uyogana kwamlapha. Uzokhumbula ukuthi uma uqhathanisa nesikhathi samanje asisafani nesikhathi sakudala. Ngifuna ukwenza lo mzekeliso. Intombi kuqala emandulo yayithwalwa, ingayithandi insizwa kodwa ithwalwe ahamba yoyivalela endlini intombi. Mina ngifunda isikole, bengithi mangiphuma esikoleni iy'nsizwa zayicutha ey'hlahleni zibambe intombazane ziyisonta ingalo ukuthi ize imqome noma ithathe into ethize ezohamba nayo. Uma leyo ntombi ingayilandi into ethize iyobonakala ngamaqhikiza, sekwenziwa intoko zokuthi intombi hayi isiqomile. Kwaphuma iy'nsizwa zihambe ziyobamba iy'ntombi emfuleni, ziyibamba intombi kuze kushona ilanga, ibanjwe emfuleni ishelwa izinsizwa. Okuyinto njengamanje mhlawumbe sesingakufaka lapha ko-GBV, ko-gender based violence, ukuthi cha unobudlame obuthize osuke sebenzeka sokuyizwe lenkululeko sekuyisikhathi senkululeko okufike kwagqiba lokho kwakuwusiko lokuthi intombi iyoganiswa emzini othize kwangashiyo ukuthi intombi ina 15 isencane cha kodwa kwakuthiwa intombi yahamba yontshontsha inkomo kwasibanibani iphume cishe into ebalulekile kwakuyileyo ukuthi uyontshontsha inkomo kwasibanibani neyintombi zasemandulo zayigana ngaleso sizathu akusafani njengamanje uthole ukuthi intombi isiphile nalensizwa baqabana bahlukana isiyophila naleyo nsizwa so ziningi izinto eseyiphambene nosiko esezenziwa njengamanje ngake ngakhuluma ngendaba yenkomo lezi eziwu-11 okuyizinkomo zamalobolo akusilona usiko kodwa kwafika nosomfewu kwathiwa kuneyinkomo eziwu-11 kanti qala intombazane ina-11 years kwakukhuluma nje abanomzane beganiselana athi letha nje iy'nkomo ey'mbili bese kuyaganiselwana and uzokhumbula ukuthi yonke le mpi yama-hatu white wedding nemkehlo nani yizinto zonke lezo ezayingekho kudala kanti futhi nayo sesigcawini ma ulandela kahle usiko le nto yasesigcawini ukuthi kuyogidwa esigcawini kugcine sekuyinto eqhamuka qala kwakuthi nje ma bekhipha iy'nkomo bakhipha iy'nkomo kwenza ukuthi sebeganiselene kuhlatshwe imbuzi umuntu kwenziwe lokho akhishwe kuba yongena ngaphe sekuphelele nje kwakungekho okunye okuthiwa cha sesayoma esigcawini siyocaciswa kanjalo 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 so kwakuyinto eyayingabizi ngesikhathi sakudala nokwakwenza ukuthi iy'ngane zethu nesizwe sethu kugano wane ngendlela e-right hayi ngale ndlela esikhona njengamanje ngoba subona abantu abaningi uthola ukuthi umuntu usebule umkakhe wabulala ingane usebala manje amalobolo uthi ngilobola ngeenkomo engaki ngenzani ngenzani abuka into ayimoshile kanti kwakungekho kanjalo emandulo kodwa ukugxila nje kakhulu esihlokweni uyinto eyayenzeka emandulo futhi eyayingenalo ihlazo futhi eyayingenawo amahloni ukuthi ubaba othize uganwe intombazane eneminyaka emngaka ingakho ukubona kwamanye amabandla kusaqhubeka kanjalo uthola ukuthi ubaba usahamba ngosiko lidala avela khombe nje intombi encane ngisho kunengane ayizalayo athi leya ngiyayithanda bese kuthiwa sekusuka njalo amakhosikazi ayokhuluma nayo sekwenza usiki isiyoganiswa intombi hhayi ngoba isuke isheliwe yatshela kukhulunywa nje nomama kuthiwa intombi ethize yasethempelini ethize ngiyayithanda isiyaphuma njalo iyogana kanjalo kwakuyinto eyayiyinhleke ngesikhathi sasemandulo kodwa njengamanje sekubukakala ingathi yinto ebulala amalungelo abanye abantu.
Alright, Mkhulumlaba. So, masihlehla nje, ijenga nako esikhathini sakudala, umuntu ona 15 uyakwazi ukushada nomuntu ona 30. But right now, umthetho wase South Africa ubuye uthi ukushaya yabo ukushaka khona lapho because umuntu o below the age of 18 akakwazi ukushada in South Africa. So, emphakathini njengamanje futhi kunezinto zokuthi nje uma una 20 and you are dating someone on a 35 kuyinto nje exakayo le kuthi hayibo kanjani you know so izinto ekanjalo emphakathini kwenziwa kanjani njengamanje ngiyakwazi nini mina ukuthi mina emkhulumlaba ngina 25 ngiyoshada umuntu ona 40 nje ikanjani lento kusafana ukuthatha kudala or abazali nje bathi hey ngeke mntanami awukwazi awukhethe omunye umuntu or awulinde kuze kufike omunye umuntu
kuyinto lusande yenzakalayo nokho esibulalayo kakhulu isinto sethu nokuphila nje kwethu kukonkana uzokhumbula ukuthi uma intombi ikhula njengoba ngingakuveza ukuthi yayigcina isikhethela njengamanje isiyayikhethela kanti qala kwakuba ne-agreement yabazali uthole wazi lutho wena uyoqoma nje indoda ongayazi ukuthi imbi kangakanani injani kube i-agreement yabo nje ugcina usuhambile usuyogana kulowo muzi kodwa-ke ngokushintsha komthetho kuveza nje ukuthi umuntu oshadiswayo la e-South Africa kufanele ube neminyaka ewu-18 nokuya ngaphezulu ngokukahulumeni that's why-ke manje ugcine sekuba nemishado emibili lusanda umshado lo omhlophe kube umshado wesintu thina njengabantu besintu umshado omhlophe siyibuka njengomshado nje wokunaka nokujabulisa nje kodwa okungesiwo umshado osuke ukhombisa ukuthi wena usuphelelisiwe kulowo muzi lowo so kulo mshado-ke lo wesintu ngiyaqinisekisa ukuthi bakhona namanje abantwana abana-16 years nabana-15 years abahamba beyogana bengeniswe emizini yabantu bekotize beze begugele kuwo lowo muzi lowo Enduzokhumbula ukuthi iqala phela kwakwenzeka ngoba Lusanda intombi zazihlolwa zibhekwa uma ungasesiyintombi wawufana nomuntu ongathi awusesiyo wakuleli gceke ngendlela owawubandlululwa ngayo. So wawenza sure ukuthi uyiphatha kahle ukuze ungamoshi iy'nkomo zikayihlo wakho. So akusafani-ke njengamanje ngoba sekuyi-new generation nobani usephila into ayithandayo ngesikhathi asithandayo enze into ayithandayo ngesikhathi esithandayo because everybody unamalungelo njengamanje. So nathi vele njengamanje uma usubuka nawe njengomzali ungagcina ususho njalo ukuthi ayi enganeni yami angikwazi ukuthi kuzosuka nje umuntu ona 45 years azothatha ingane ena 20 years kodwa kuyinto eyenzakalayo khona ingane ezincane ngempela uthola ukuthi na 25 mkhulu kakhulu 25 but ikhona ingane othola ukuthi ngempela ina 18 years kodwa ihambile yakhethwa ikhehla elina 55 years izinto lezo ngempela ezenzakalayo. And then uthola ukuthi ingane ayinawo ama powers okuyinto ke ngempela njengamanje masikubheka ngesikhathi samanje akuvumeleki nathi sikubona kuyinto ebuhlungu ukuhambiswa ukuthi uhambe uyothathiswa into ongayithandi kufanele ugcine uzuyithande ngenxa yokuthi uzojabulisa abazali okuyinto engekho right but uma ungabukisisa kuyenzeka ingane na 18 iyoganisa umuntu ona 55 years and izinto ezazenzeka kudala Lusanda isafana nezinto ezenzeka manje ngibala ukudla esikudlayo kunezinto esasigwenywa thina ukuthi singazidli ngoba kwakwazi ukuthi uma sizidla zithinta okuthize kuma hormones wethu emzweni wethu so asikwazi ukudla into eyithize thina into eyithize zidliwa ngabantu abadala so njengoba sesidla kwasani abantu abaningi ingane na 12 years na 11 years seziyaqala manje zigijinyelwa yigazi ngize ngakuveza ngelinye ilanga ngathi kuqala umuntu wesifazane mhlambe wayegcina eya kuma period mhlambe eseno 21 years but manje ingane ina 13 years 12 years isiyangena wathi ukudle sidlayo indlela izakhamzimba ezenzeka ngayo zisheshe zishintshe igazi lethu bese liba nokulangazelela bese gcina konakala izinto so asisakwazi ukubuyela osikweni lakudala so njengamanje sesiphila isimanje manje okuyisona futhi sibone ngathi intsha yethu eningi igcina isiyahamba emhlabeni ngenxa yalento yesimanje manje.
Alright, Mkhulumlaba, so siyiphetha nje namhlanje ingxoxo yethu. Please drop us your social media handles nokuthi ungatholakala kuphi. Just in case khona abantu abafuna ukuxhumana nawe, bafuna usizo from Mkhulumlaba, siyazi ukuthi uhlezi uneimpendulo zayo yonke. That mentioned nje earlier ukuthi kule topic ethi namhlanje ngiyazi ukuthi Mkhulumlaba is the right person uzosiphendula ngendlela efanele. No manje Nkosami sesiba nale feature for the last time namhlanje. Kodwa nje ngicela usidrophele nje ama handles wakho ukuze abantu bexhumane nawe konke ama social media platforms.
Siyabonga kakhulu isikhathe esibe naso ndawonye. Siyabonga kakhulu Lusanda nabalaleli bonke. Mkhulumlaba uyamthola ku TikTok uthi Mkhulumlaba, Facebook Mkhulumlaba, YouTube Mkhulumlaba. Bese uyamshayela inombolweni u 063 702 1026. 063 702 1026. Inombolo yesibili u 076 492 1110. 076 492 1110. Asibonge kakhulu.
This is a MUT Radio podcast.